zlouder.com. Sifo.
Simbiyesi benda mdara. Hey yo PC. I got you on this. Tio ha.
Hey, ini abuino. Anita PC Productions.
Nina jaida che F. Hey, umuusi. Ngati soche. Nina jaida. Nina jaida. Aha.
Nina jaida we.
Na kuona siri nina mfeda ineyeze ya zoona peni na kona veni naona chenze ni chikondi malavu ya zoona at first sini na birive waipari bonse ni konde poche eve it can be true why for you weku ni chinja noni panga brand new but again nina kuona na kukonde rako mind spirit bo danso kutumbiri vaba bondo mulavu kukukonda noreka vausavu
nina jaila we.
Ndiwe nifuna teiri kunja mkati sokoro na kuseri pako kusanga ndatasha nalishuka you give me air na mafruits ya shuka kamutengo kovuta kunyuka ana manga chifuta kutuka ndiwe mkazi abawena ni viteko ni murido singafuni ni kateko na kutaira na taira cheweo my wish ni kukota na weo love yanga is just for you ma take care zaireka kuyuma
nina taira we.
You my number one, I love you, I cherish you, you my everything. Oh, 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 I'm addicted.
This one is for you, baby. Hey, mfakunga suntrusta. Batuziziwa, pama number, ndiwe number one. Kwaine. Yeah. PSTSU.
Vidlouder.com.